Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Ɗo yo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Altinere nogay jeddi lewru avril tane 2015 sappo jeddi yamde jabbirima silimaji chapanɗe nayyi e joyi jottinono ɗo kabaruji ɗi Oumar Waygal mo Korian Sokorombana on compétitu wiide ɗum wonono kanje guɓe murtuɗe gonɗe ley saha leydi meɗen ni nodditirteɗe Azawad ɗe ɓe mbiɓe garan signinde kasen kaldal e kawral ngal e lewru waroru ndu ɓe kollitiɗo ɗum wonono curoɓe hakkude ɓiɓɓe Mali ɓe ɓe mbi so ni eɓe gara signinde kaldal e kawral ngal wajib ta sina hono dewtere to gane to Alansiri to nde ƴewte kenya ɗum wonon kamɓe heƴaɓe laamu oɓe hollitaweɗe ɓe jeehi ley laamorde faransi to pari to fa ɓe kondita ɗum wonon ɓiɓɓe Mali gomɓe tonɓe kaldal e kawral ngal no ngal worrino kanko ɗum wonon Zahabi Uldu Mohamed do holliti wiide wakkati joni sa ƴeewi kaldal e kawral ngal ngal sagga e fe saabi gueɗe ɗe fo cinñiniɗo so wona banggue goto ɗum won noddirtoɗe Azawad ɗe hollitaweɗe beete hande baasi mawɗo finti to menaka to hakkude ɗum wonon guɓe tuguiɗe laamu oɗe ɗo ɓe noddirta plateforme ɗe kañe e sema wakkati joni anda ko fofgal gaddira hono yimɓele keddiɓe ley hen kenen wiyama kasara goto waɗi to kuli koroto yimɓele sappo e goho kañe keddi ley hen cukalel pamarel du ana ley mabɓe wiyama o kasara hono laana kañum yuyi toon hakkude cen fala e bagguinda heddiɓe ley hen ɓe fuddu yoɓe rewɓe noon sikiraɓe ɗi wonon kabaruji mawɗi ɗimin jogini on ɗo hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade kanje guɓe ɗum won nodditirtoɗe Azawad ɗe ɓe kolliti wiide ɗum hono curoɓeɓe ɓe gara signinde kaldal e kawral ngal kasen non kanko ɗum hono jeeɗo kabaruji emen ela o hollitir wiide keɗe Ousmane Dikko
windande nde Moussa Agge Acharatou man keƴaɗo haala emen la hokki yettinoɓe kabaruji o holliti guɓe ɗe e dow tinnare rewnitinoɓe aduna ɓe ɓami anni a signinde kawral ngal ɗum e tawede signigol muɗum wonɗo fawi keƴaɗo haala o andini kawral wawa heɓede soɓe keɓali koɓe kolliti ko li batkidal o e jaɓani ɗum ka dimbali hakkillo bamako Zabi Uldu Sidi Mohamed ministre dewrintino ley dowol mum français andini RFI beete kenge ɗo mali ɗo yimɓe fo tampi e walde nde d'accord ɗe ñongitiɓe e wonɓe les région ngaji sahal ɗi fou ko heewi ana jiiɗi hande deƴƴere warta kawral gaddu waɗa keƴaɗo CDAO daraniɗo dewrintinal ɗo bamako ɗoɗu kañumde holliti ñande altinere nde sema jaaɓi sali fou ɗum sakkatako signigol sappo e joyyi lewru mendu
kamɓe ɗum wonono guɓe sema nodditirtoɗe Azawad ley saha leydi meɗen ɗi ɓe mbi so ni eɓe gara faɓe cinñina kaldal e kawral ngal wajib tan sina dewtere nde de ƴewte kase non ɓe kollitir wiide kanko ɗum wonono jeeɗo kabaruji sema o no hollitir wiide wakkati nde ɗum wonono Mouhamadou Touré noddimo e téléphone nde kanko Moussa Agga Charouta ma no keɗe ko Ousmane Dikko faccintinen dow hen
min dokki taƴiral anni e jaɓude wadde parafe ɗum ni jaɓude kawral ngal ka kana si ɗum waɗi pati komin kolliti ko neɓa wattanede hakki to humaniɓe wallude aduna ɓe farde to gouvernement Mali fou nden si jooɗa kaala e waɗali dow hen ɗoni hakkudama e gouvernement o hono signigol kawral ngal ka sappo e jeyi lewru ndu min jogaki hen haala tafen joni o haala muɗum wala min dardan wadde paraf ɗum andinde min jaaɓi e cakkite min kaldan e gouvernement Mali caggal muɗum woni ko warata laatade fou andete ko nayi e MPLA ɗum gonɗali yo ɗum anniyaji hakkillaji gondaɗi nokkuji yogaje so wona ɗum ni wala fou ko gonɗi hen MLA MPLA yo yogaɓe kolliti hakkille go ka wala fou ko gonɗi hen tafen saabe min kaltidali kabar majji
kamɓe curoɓeɓe ɓe kolliti wiide yo ɗum gonga jaati ka hono emmene hono kamɓe ema kamɓe ɗum wono noddirtirteɗe guɓe ɗum wonon gonɗele saha leydi meɗen ɗi ɓe mbiɓe cinñinta kaldal e kawral ngal so ni capantati lewru avril ndu yettaki caggal muɗum ɗu ɓe kolliti wiide ɓe kani wadde toon kawrital mabɓe manggal ɗum wonon ley laamorde Burkina Faso toɓe noddirta wagga dugu to kanko Zabi Uldu Mohamed o holliti wiide wakkati joni o sa ƴeewi hono kaldal e kawral ngal ngal sindaki fe saabi de gueɗɗe fo cinñini ɗum caliɓe ɗum wonon guɓe noddirtirtoɗe Azawad ɗe o holliti ɗum wakkati nde kanko sogel ko kala mayga ɓe jano to faransi to nde fa ɓe kollitono ɓiɓɓe Mali gomɓe toon ɓe fo no kaldal e kawral ngal waɗiri to Alansiri to keɗe ko Ousmane Dikko faccintinen dow hen
pelle tati ɗe kolliti ana tawda e anni a signinde ana nalinali ɗum ɗu wotere tan woni signinali so nde signinali ɗum wona kaddi aduna walla ɓe aduna kolliti garan ɓande jukkoje dogoje e dow yoga eɓe jiiɗa deƴƴere warta ɓe ko heewi e jamare saha leydi ndi ana tawda e kawral ngal ndenno wona batte won saliɓe tan watta so ɗum fu ɗum daro nokku goto ko mbimi du ɗum lattako en dulla yoga e guɓe ɗe yo biyangal trafiquant e drogue hoɗuɓe sahal Mali jokki ana wawi latade du e de kula ben dum wadi so de bawa signinde hala jamaane de ka ko sela sabe de tampunde do mali do yimbe fu tampi batte walde wodune de torrobe be an jogi manyaje kewde fa mbara chaldi yimbe denno yo den men garata habude
on va faire face à ça
sakira bo do bay neltude mi joji modo e lamme bembal ande gal min noddata face facebook gal
tamani
bete hande holli tan wede to gawoto kambe dum woni arme france gombe tombe be bonni dum woni no bomboje de jiadin kobbe pewnirta juude de wakande be gonno lohaade jiadin kobbe le laamu gawo onde ka wakande bonnono do edaw bomboje de hono yimbe le gombe le laamu gawo o be hakkilaji mabbe immi ki sanne wide ko wona basi wonti e wadde tom tiagal mudu be neldi yimbe be fu communiquer be bi jafobe le o do golde bete hande holli tan wede basi mawdo finti dum woni to menaka to hakkunde gube dum won tuugide laamu wade kani cinde sinale di feccede wakade jono mo fanni hayfa wiide goddo kanyu addi uttinde yite ko lita wede le hen ko fa hande anda kon yimbe le keddibe le hen holitinde wiide taw wakkati jono do wono kanje gube nodditirtede gatcha plateforme de be bibbi yimbe le emenela be yaltude le gallure mena kande jama gombe tombe be beltiki do hen sanne kawko do neddo goto mo imrana kilu mayga noddi o holiti wiide fati inde makko inde le hen kede ko usman di ko faccintine do hen hono no holitiri weltare makko non
ila watu witer betay kabaruji kebama wiide gacha ana wara menaka imadara wadane emela yonden men nani piande emela yopiti nokku o gacha banti galurnde joni o galurnde ana de ini tidala fu wala yimbe na gorri no weldi dum e yimbe fu ana belti e be hakkunde mobilaji gacha be kelana ben kanye be emaabe sukaba ana jogi drapoji mali ana beetina di ana ciura le bolidu mi anda hono foti keddi henka ko jirim gite am yo taton goni be jimi tiagal mobile gacha ana kaba juude koyde kany e gite fu
holita wede kambe yimbe le semaabe wakkati joni be goddi hawrindi dum wonono gube mabbe de fufaabe de holon be ngirta dum gubal gotal be noddira dum dum wonono mouvement populaire de libération de la zawad wakkati joni be goddi jewtaade ko hay mabbe dum wonono tokkidal tokkaabe bi wakkati joni odu wala fono ko fewnaali he non kanko dum wonono souleyman ag akli o holitir wiide kanko yo goto dum wonono gube murtudo be noddirta sepaade kede ko usman diko faccintine do hen
golleji ma ana wanda to kidal to ka me andana yalla latuna latako yalla wondube de e sema ngoni gonga ya yo henbe ngoni yalla dudum latato feccugol sema wala ko andumi hen wala ko mbawi wiide dum e hakilam miden e coordination dum woni dental miden beltile hen ko hani wadde yo tinna de fa kaldal yare yaso yalla miden keba ko men dartiko
dum wonono bureau conseil économique ko holita wede ko joddina ko wakkati joni o dum wonono waldino dirtene system de be jeddi o do golle san be koliti wido hono yimbe le dum wonno mabbe tombe du wajibi sinano mo gongol gol itte ton wakkati joni o be bidu be joddina plainte dum wonono fewtude soudu seriaru men do be noddirta cour supreme fa yotti on soudu seriaru wondu to sedia woton be koliti wide du sa yewi dum wonono kanko horejo leddi ndi o wattile dido nokkuji hono yimbele walde wotere hono be o yidi be kanko do wono Hammadou Aminio Guindo o haldito e Aliou Sidy be kede mo kanko jati
plainte mo min gadi porté joddino e tribunal joni banga hakkuna min e président de la république dum woni Ibrahim Boubacar Keita sabbe min an foti libidi joni so wona yawti dum sede o bammi décret goto joddini conseil économique social et culturel andi min yi derongol min pami o yeddi loi wada pamira e loi hono te décret o fa o joddino humde ko mo conseil économique social o loi joddinto dum ana an windi e loi o wono conseil hani joddinirede mais Ibrahim yeddi loi o yeddi parce que mo yara kanko woni hande kana kele bindi alfinanu moy wadde hundu ko bindu dum ne yidi hundude mo ko wadi ko wanan wonan ay togo min def no patate tribunal fangol pamte de makko warde alfa omar wadi no dum golle bondo amatu won tolu wadi be fu patte ngaji me bonnama
tamani tamani sejo tamani
sekrabe je yel hodo ni le reso ngaji to halnyodo kabaruji di pudata dobe kuliti wiro no kasaro goto wadi to kuli koroto yibbe le sappo go kanye keddile hen cukalel pamarel du anale odo kasar be bi lanaka ka warafa ka dun kallumba hakkune tiamfala kanye baginda to lanaka yui ko koliti wid le hen ko don yimbe le keddibe le hembe furdu yobe rewobe no bi wona nodde lumo ngobe noddirta dun wonon lumo dun wonon tiamfala non be kolitir wiide wakkade jono yimbe le heddibe le hembe furdu jitaama sona cukalel pamarel gel ka yimbe le jago an hakkune mabbe be ka kebi yinaade fa njalti e mayo ngo tiagal mudé ngardam faado burem do hono dum dentengal balerobe debbe noddirta kafobe ebe gondi e haltitinde ton dum wonono kabaruji godudde nokku odi le hendube koliti wiide hono yirwere wadirta dum wonon bangal fina tawa fa yotto bibbe mali funara damal gotal jeltira damal gotal kani hono kaldale kawral alanziri ngal worino be koliti wiide dono gollidi be kani gollude leyi dum wonono premier mai nyaloma kejenaado anka hakkunde tan yalla hono dentengal balle gollobe jaarata yeso jangal mudube ngadi noddango fewde dum won hono robelbe be mbi ben tinno kokka yimbele muyen be yalla na pese pese dum won hono nyaw mbatu koyde suka fati nanga dum wobbe dum noddiri dum podion jangal mudé ngardan faado motti do holita wede kawrital mangal fujjito dum won hakkunde suka be jangobe lekkol gobbe tombe faabe jeewa yalla hono be kintinte bingulidi yanka ko lobbo kawrtangal e ngalani waddi ton won le nogay jeegom lewru avril ndufa yottu yo jena lewru juin hitane 2015 le hedduɓe kolliti wiide ɗum won lekkol ngaji goɗɗi ley laamu motti o fo e mangal muɗum gara hawritinde ley hen ɓe gaɗan ley hen ɗum won hirdirgol sekude jimi garoji yowade hon dow ɓingu leydiyan kako lobbo jaggal muɗe gardan faɗo seguroɓe kolliti wiide ɗum wono jaleñol noddirtegol benso wakkati joni ɓe keeɓi ɗum wonono suudu to ñonoto ɗum wonono gomɓe to jabali ɓe fa yettoyo to dogo firito suudu nuddugal musaɗaji ko watta ley hen ko an ya fa e milieuji noga e jetti jaggal muɗe garan timminiren faɗo kitaɗoɓe kolliti wiide ɗum wonon dentegal bale musengaɓe jangguinoɓe jande ley leyire ɓe wakkati joni ɓe joƴƴini toon bureau mabɓe keso ɓe mbi ko woni fana oɗo bureau du faɓe ƴeewa yallah hono koɓe joɓete lewru furko no ɗum yarata yesso kawe kamɓe ɗum gurda mabɓe ana wawi yarde yesso no ɓe keeɓi ta ɗum wonon soɓe jangguini tawi ɓe mbawi heɓude ley hen nafa sakiraɓe ɗum wonon kabaruji ɗimin jogini on ɗo hande ɗi ka fande kedde heɗade ɗo e seeɗa hono andirɗo no yewtere nde ana woodi.